Eniaje watunguyas, ni hosti wako hapa Stone Face Bomba. Isi episode yoyote, niki interlude ya kwa Welki on 5th Sunday of March, masaa 9, rodi zote zitakutana pale Nairobi Gallery. Kuna nini? Kutakuwa na exhibition ya bazu fulani. Ule morio tumekuwa tukiwachapia riba zake hapa na pale. Riba za Wakenya kwa free kutoka kwa Mlungula, Usickness na Usoto, na bado alimalaswa. Bazu mwenyewe ni hero Pyoga Mapinto. Pia kutakuwa na performances za Mdundo na Mboto za Pio za Tene. Na ya muhimu ni kushikanisha legacy na vitu alijaribu kufaitia. Entrance ni Saturday ya exhibition, lakini ita run for 3 months kuanzia 6th of March, April na May itakuwa wanchwani pekee. Tukutane, tujibambe na make sure umepull up na mbogi manze. Shukran sana.